langa bilushani le bafana mazibu yezinkomo zo baba.
Ilangaliswani, we bafana mazibu yezinkomo.